my pussy. Wanna get another sweet tights.
Blindness come to my
ear. Where will we be?
No go by.
Where will we be?
No go by.
When I need to nana my pussy, upo yo. Things are our way, wakuya.
Upo titi.
How ni tishi.
How ni baba ishi.
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 Na nyumba ya ulisi kwanza. Na macho matatu bwana. Na napendwa sana. Kwanza shepu nayo, sura nayo, gari naro, talagiani. Unakesha kuniloga, stori zako nimezipata. Aujui tatizo nyota, tangaika sana. Viwanja vyote mgini, nana vina mjua. Itaka shindana nami, sali ifanya dua. Wananiita nana mapozi, wananyamala sweethearts. Ni mmoja tu Tanzania nzima. Toto mdogo, chuchu za sita. Mshana mwene bikra yangu. Nana ake! Itasa mtoto wa mgini, ubaba ifume azalini. Lokole mtoto wa mgini, ubaba ifuta chalini. Asha manga mtoto wa mgini, ubaba ifume azalini. Liyama mtoto wa mgini, ubaba ifume azalini. Wema bluki, ubaba ifuta chalini. Nani mtoto wa mama? Mucho, unakitu. Wami meneji amikanju, ulipo nipo babu. Salimia Chioma, wambie napanda leo. Amki babude, wambie nimekuja na hii tena. Nesko kapandisha mashaitani.
Wote tupande mezani.
Nesko kapandisha mashaitani.
Wote tupande mezani.
Kama unachota maji, unainama. Kama unafua nguo, unainama. Kama unapiga deki, unainama.